Brothers and sisters, wherever you are in this gospel gathering, John.
Ndikulandire soni tu abale ndi alongo kumkumano wa mapindura tsiku la lero.
For sure, the Lord purposes that we should meet and worship Him and Him crucified without compromise.
Ndithudidu ambuya anachikola nkuchika iyi kuti tikuti tikhoza kukumana ndi kumpembeza iye mosasokoneza kapena kuti mosaphatikizira zina.
He directs the times and seasons so that people should give glory and honor to Him in everything.
Iyeyotu amatsogolera nyengo ndi nthawi zonse ndi cholinga chonena kuti anthu akampase ulemu mu zonsezo.
This last week we were in the book of John chapter 18 under the title Whom Seek Ye.
Ndetu paja mwa wiki yapitayi tinali mu buku la Yohane chapter 18 ndi pamuto onena kuti mufuna yani.
That was from verse 4 of chapter 18 of John, whereby Christ asked the Judas Iscariot with the band and asked them Whom Seek Ye.
Ndipo izi timaziona makamaka mu vesi yake ya 4 kutsika pansi pamene Judas Iscariot anabwera ndi gulu lake ndipo Ambuye Yesu anawafunsa kuti mufuna yani.
And today we start from the same verse, chapter verse 4 downwards. As the Lord directs, we'll go where the Lord will make us to go.
Ndeno lero liso tiyambira ku vesi yake ya 4 yomweyo imene tinalekera wiki yathayi ndipo Ambuye akalola tisogolera kufika kulikonse pamene afune kuti tifikeko.
Verse 4, Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, Whom seek ye?
Ndimeya fola kuti pamenepo Yesu podziwa zonse zili mkuza pa iye anatuluka nati kwa iwo mufuna yani.
They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.
Anayanka iye, Yesu Nazareth. Yesu ananena nawo ndine koma Yudasi yemwe wompereka iye anaima nawo pamoto.
As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward and fell to the ground.
Ndipo mmene anati kwa iwo ndine anabwerera mbuyo nabva pansi.
Then asked he them again, Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.
Pamenepo anawafunsanso, mufuna yani? Koma iwo anati Yesu Mnazarayo.
Jesus said, I have taught you that I am he. Is it therefore you seek me? Let these go away.
Yesu anawayankha nati, ndine, chifukwa chake ngati mufuna ine, lekani awa amuke.
Ninth verse and the last one. That the saying might be fulfilled, which he spake, that is the Old Testament, of them which he thought he gave to me, have I lost none.
Ndimeana ini meneso ndiye ndiomaliza, kuti akakwaniridwe mau amene anati kulankhulatu kuti mau analankhulidwa kale mchikangano chakale, mwa iwo amene mwandipasa ine sindinataya mmodzi.
So you can see the word of confidence that Christ is speaking, that the Bible is speaking on verse 9, whereby it says, of them which thou gavest me, have I lost none.
Ndiyo apa mutha kuona mau olimbikisa amene akupezeka kumaso osangalasa kwambiri amene akuoneka mu ndima yake ya 9 imene akulankhula Ambuye Yesu kuti akwaniribe mau amene anati mwayo amene mwandipasa ine sindinataya ku mmodzi.
Which means those the Lord purposes, nobody missing, nobody in addition.
Kutanthauza kuti kwa iwo amene Mulungu anawasankhawo palibe amene akusowa kapena amene akuperewera.
Even if he is very far in the mud, the Lord will do whatever possible to let him or her out from that because he lost nothing of him, of Lord him gave him.
Ndipoti iyeyo ngakhala takhala kuti anayitayikira kutali mmatopewo zama motani komano Ambuye azapanga chine chilichonse choti amtuluse mmene momwe chifanira kuti mawu akusindikiza kunena kuti Why you are many other than a person here is under the Bible carrying mods.
We'll see it as we go on, but let us go first from verse 4 downwards.
Because I will be young and I may many years from a distance of the day to the end of this year, follow Sigapansi.
First Paul says, Jesus, therefore, knowing all things, which means Jesus is God, the one who knows everything, as should come all things that should come upon him, went forth and said unto them, homesick ye.
Pamenepo, Yesu poziwa zonse ziri nkuza pa iye. Mawu awa kutandauza kuti Yesu iyo ndi Mulungu, ndipo Mulungu ndi Mulungu oziwa kanthu kena kalikonse. Anatuluka anati kwa iwo, mufuna yani.
So here Bible is speaking about the character and attributes of Jesus Christ as the one who knows everything.
Ndipo apa Bible likufotokozera maonekedwe ndi makhalidwe a Yesu Khristu amene iyeyo ndi wozikira chine chilichonse.
So he is trying to come up with the picture whom is Jesus, that is not just a mere man, but is God, the one who is sovereign and knows everything.
Ndipo apa akuyesa kupereka chithunzi-thunzi chonena kuti Yesu iyo ndani, iyeyo sikuti ndi munthu wambayi koma iye ndi Mulungu amene amaziwa kena kalikonse.
So Christ asked them a question, whom seek ye? They needed these people to be specific to the one whom they seek.
Ndino apo ambuye Yesu amakawafunsa kuti mufuna yani. Chimene amakafuna kuti chonena kuti anthu awaonesere munthu wopadulika amene wakumfunitsisayi kuti ndani.
Because if they would be not specific, they might bound somebody who is not the one where they could be bound.
Chifwanga ndikuti sangathe kumusiyanisa kumuonesa kuti iye ndiwapaderadera mwina akhoza kukagwira munthu amene samafunika kumugwira.
I remember when I was preaching from the book of Ruth, Naomi told Ruth to stay focused to the exact Boaz, not to touch anybody, but see closely where Boaz to sleep.
Ndikukumbukiratu izi mmene ndimalalikira mbuku la Rute. Ndimalankhula kuti Naomi anamulangiza Rute kunena kuti iyeyo ayang'anisise akhale kwambuyo pamaso ake akhale kwa Boazi. Asayang'anisira kulikonse ayi koma akhale kwa Boazi.
He was told to know exactly who Boaz is and where will he abode, because there is no any other salvation in any other name but the name of Jesus.
Ndiyo anamuunza zonena kuti iyeyo maso ake akhale kwa Boazi, ndipo akufunika kukhala ozindikira kumene ali Boaziyo ndi munda wake kumene uli, kumene adapezeke Boazi, ndipo maso ake asayangane kupita kwaliponse. Chifukwa palibetu dzina lina limene mufakozo kulu monga nalo koma dzina la Yesu lokha.
The gospel that we are preaching is the singular and very specific gospel.
Izinthu zomwe tiona apa zikuonesera kupatulika kwa mtundu wa uthenga umene timaulalikira, kunena kuti uthenga umene tiulalikira uwu ndi uthenga umodzi wokha komanso ndi uthenga wapadera umodzi ukhawo basi.
This question that asked whom seek ye, it means they needed this man and Judas Iscariot to be specific, because the bounding is not worthy of everybody, but the specific man by the name of Jesus Christ, because it is the only hope and salvation of his holy people. Rest in the bounds.
Ndiye nobofunso limene amakakufuna kuti mufuna yani. Amafuna kuti gulu ili likaonesere munthu weniweni amene iwo akumufunayo, Judas ndi gulu lake akaonesere munthu amene akumufunayo. Chifukwa chisautwe chili kapena kuti woperekedwa amafunika kukhala Yesu Khristu yekha amene ndi woyenera, osati munthu wina aliyense ayi.
Even when you are preaching the gospel, be specific. Know the exact one whom you are preaching to the people. Never just preach blah, 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 blah. That's not it. Be specific.
Ndipo izi zichimodzimodzi mmene mukulalikira uthenga wabwino. Mukufunika muzilalikira uthenga weni muziloza cholinga chenicheni cha uthengacho, kunena kuti mukulalikira chani, mukuthula ndani kwenikweni cholinga chanu chiyani. Osamangoyankhulapo lalalala bola mwala nkhula nkumanena kuti mukulalikirayi, muzifotokozera chenicheni.
Because when you are preaching Christ who was crucified, it means you are specifying the exact man
kristo wapashikidwa zikutanka uzavuti yesu amene mwopa tulika nwapa nilabela amene mwukula litiayo ndiye kayo amene bible ina mfotokozera yeyo amene anapashikidwa ndo siya ndi a yesu ina ali wonsi amene anfama wala litira
dear brothers I'm not speaking that just to say that Jesus Christ and him crucified using the word only. No, it is to be from within. Because somebody can memorize that Christ has been crucified and then be pronouncing the crucified Christ the word it's not.
Ndiyo pamene mwa univete so wendwa ni mukhale wa Samala chifukwa mmene ndikuyena zakulalikira Yesu Kristo wapachikidwa sikuti ndikutanthauza kuti Mungu loweza maonena kuti kulalikira Yesu Kristo wapachikidwa ichi pa munthu nzotheka ndi nzeru zake ndi maganizo ati Mungu loweza kunena kuti Yesu Kristo wapachikidwa koma si zimene tikulankhula kulalikira kumafuna komwe zitokera mkati mwa mtima wake kuti akulalikira Kristo wapachikidwa
because he and the blessed bands the group of people that preaches the singular message of Jesus Christ, the crucified one, there is also people that can speak of this crucified Jesus, while they are not. That what it is,
if you think it's not Tesla, you might go around, I'm not going to go like it, I will change what you saw more. Magulu amene akhoza kumala mkula zimene zakuti kulalikira Yesu Khristu wopachikidwa pamene zimene zisakulalikira iwo Khristu wopachikidwa kuchokera mkati mwa mtima wawo ndikuti sakumiziwa Yesu ameneyo.
I'm not speaking about the lip service. It's not the Christ of the scripture that comes from the lip service. No.
Ndiye sikuti ndikungola mkulatu kulalikira kongochita kongotchula ndi pakamwa. Koma tikulankhula zakulalikira kumene kukuchokera mmalemba osati kongola mkula mpakamwa.
But the Christ to whom you need to preach should be very specific, one coming from within, to the very scripture.
Ndiyepo Yesu amene ndikulankhula kuwala okumulalikira wopachikidwa uyu ndi Yesu amene akhuzidwa kukumuluka mkati mwa anthu poyamba kachiwiri ndi Yesu amene akuchita kuonesedwa kuchokera mbaibulo ndi Yesu wa mmalemba.
Because some other times you will be speaking about Christ the crucified one just using the memories, just using the lip service, but it's not. But be specific, come, read the Bible, found Christ of the scriptures there, preach Christ of the scriptures there. Let me, you will show that the Christ whom you are speaking is very specific. That is, me, much more people will never tolerate with you.
Chifukwa ndikutheka ndiye wizina kuti weye ukhoza kumangula mkhula mpakamwa pako kuti ayi tikulalikira Yesu Khristu wopachikidwa ye timalalikira Yesu Khristu wopachikidwa zimene ndizongoloka nthawi zina kungoloweza popeza umamvaimva mawu amenewo komano Yesu ameneyo amafunika poyamba iwe akavumbulusike mkati mwako pamene wakhala pansi ndikuwerenga malemba ndipo pamene wawerenga malemba ndikumuona Yesu Khristu amene wopachikidwayo pamene ukhoza kupitapita iwe ndikukalalikira Yesu Khristu wopachikidwayo kuchokera mmalemba ndipo uthenga umenewo ukalalikidwa anthu sazakondwera nanu anthu sazasangalala nawo.
So if the pagans, the killers, the conspirers of Jesus Christ were specific, what more the elect whom Christ served thee after your eyes have been opened thee? Preach the specific Christ, the Christ of the scriptures. Be scriptural.
Ndiyeno taona ngati anthu a mtundu anthu amene anabwera kukamukira Yesu anadziwa mtundu wa Yesu amene akumfuna kuti Yesu amene ndi mnazara ndi mnazarayo wosiyana ndiye Yesu yena wonse anakwanisa kumziwa koposa kuti ndi iye amene wasankhidwa ndi Mulungu akufunikatu kukhala omuzivisisa Yesuyo ndikumulalikira mopatulika Yesu amene kuti ndi Yesu wapaderadera wa mmalemba.
If Christ asked this man Homosiki, let me ask you that question. Which Christ are you preaching?
Yenu ngarambu Yesu, wana soa kwa wafusa, gululambi, mene na kwela kukamu kila kwenye na kutimufuna yaani. Ngamina kwenye na kutimufuna Yesu, ya kutimufuna yuwe. Ndeni mafuna sundu kufuse, nyumeo kwenye na kutimufuna Yesu, ya mene mamlarikira.
First part, they answered him, Jesus of Nazareth. That is very specific. Jesus said unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.
Pamene mundima ya 5 akuti, anayankhaiye, Yesu Nazarayo, kusweza kuti Yesu ameneyo ndi wopatulika, ndi wapaderadera, Yesu ananena nawo ndi ine.
You can see that in the whole Bible, in the Jews, The name of Jesus is found with many people. But the Jesus that we want to preach here is the Jesus that is from Nazareth. The Nazarene is trying to specify the exact Christ that was with the disciples.
Yet Mawa only in the Nazarene, the Nazi. Amagawane sila kusiana kwake ndiye maina wa samira mapese kambira limene.
I remember those Genesis time I've been preaching about the Nazarenes, who are the Nazarenes, and we see one of them, Samson, was a Nazarene, one of them. So Christ was a Nazarene, a Nazarene, a dedicated man, an anointed man, a savior of his own event. What a comfort to be one of the people that are still in this place preaching Christ and him crucified without compromise.
Ukupokea kuingia huko nchini yeye ambaye nene mbalenge ni ana kuenda kumalawi kunoko kuzaka zikisa mpingo wa kisomo kabila kuli kumano wa mbali kumalawi kunoko mpingo huo nani kusopuli ndani mtuina amene mkubida kwa nchini anaupeleka mpingo kwa miguu kwa mungu anaishi chini chosi chungu kwa mera kudeleza mpingo ufikira zoni na kuti anauchosa anachosa uchenga watu unatuukabe unaibidabe ufikira kwa nubo uchenga wabu na ugrima hape kumalawi kuno jimwa inchi nchondini mbikisa nchondini ondoza ukala mpozi wae wabu kwa kutu uchenga wabu na kumalawi kuno
This is not a common noun, it's a proper noun. the king is the little honor over the name, that him is him.
Yetu ili si zina wamba ai komandi zina la uwindi imene li kufoto kwa zera za iye amine ai iye.
I am, meaning he is the creator and the sovereign one.
Ine ndine, kutata wazaru kuti iye yondi mlengi ndiposu ndi ola mudira.
I am, which means everything is coming from him, he is the source of everything.
Ine ndine, kutanda wazatu kuhena kuti yeyo, ndi mwini wa chifichiri jose, nipa kuti chifichiri jose, nipa kuti chifichiri jose, kwa yeyo.
I am, which means he is the one who elects the ones to be saved, the others to be left to themselves without compromise.
Ine ndine, kutanda wazatu kuti yeyo, amene amare kanisa yena kwa mwango kala usankidwa yena kala, wosa sankidwa, wosa kukumeza ayiko, wamadu kusululake kasi.
I am, meaning he is the owner of everything, and he does according to his own will.
Ine ndine, kutanda wazatu kuti yeyo, andi mwini wachina chibichose, ndipo wama chida monga makufuna kwake.
So that I am is telling us that everything that is in Egypt and whatever Israelites are facing, I am the owner of everything and has come to deliver them because I've got more powerful to set them free. I am.
Ndine ndine, amamutuma tu Mose kuti apite kumbuko, makamaka chifadina kuti iyeyo ndi mwini wa zinthu zonse ngakhale zimene zili mwimbuto zoti ndiponso ndiye amene amazilamulira ndipo yakwana nthawi imene Mulungu akufuna kutulusa anthu ako kuwatulusa mungapolo mmene muchifadina kuti iyeyo ndiye mwini mphamvu zonse.
I am, it's very spiritual way that we believe by the elect only, not all people.
Ine ndine, mawa watu ndi auzimu kwambiri, amina kwezo kulu kujirua, ndio kawa amini ndio sanchidwa jabi, kumawasa ndi antu onse hai.
The Muslim says, once you answer this person, the people will understand me, they will know me, tell them I am the that sent you.
Chifuwa tu Bible kulangu wa sone na kutu, huka vila kutu, huka wauza sone na kutu, huka wauza mawa amina huka chifuwa kutu, ine ndine wadipu ma, anhu aka zini kwa nikuwa kandi, aka nizu wa mina kutu ndine, amina nda kutu.
Go back to that book of Exodus chapter 3, but let us first go to 1 Samuel chapter 2, verse 6.
Kuna mwana tiba ya rosu, kani ina mungu kutu hila, Exodus chapter 3, kwa matatia kibere ni kaya mungu la 1 Samuel chapter 2, verse yake ya 6.
Whereby he says, the Lord killeth and maketh alive. He bringeth down to the ground and he bringeth up. I am.
Imele kudi Jehovah ama apa. Napasa moyo. Iye ama kisiswa kumanda na ubitansu ine kine.
The Lord maketh poor and maketh rich. He bringeth blood and he lifted up. I am.
Yehovah, Ukita, Nare Nena, Ajebesa, Nakuzansu, and Nedi.
He lifted the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dust to set them among his creations and to make them inherit the throne of glory for the pillars of the earth. Are the Lord's, and right there, pillars of the earth are of the Lord, that is I am, and he hath set the word upon them. I am.
Amu utsawa umpawi mfumbi, nanya mula wasoa bazala. Ugam kalisa kwa kalonga, nikuti akale na chocholo wa chachi mpando cha ule meleo. Chifuwa, nsana mila za ziko la pansi za Yehova. Nia mwuzi pamele mwona kuti nsana mila za ziko la pansi za Yehova. Kuzo kutie ndiye, za kena kuti nendine. Niko iye, anakazika ziko, wa ziko na kato ine ndine.
So when we go back to Exodus chapter 3, verse 14, the I am sending Moses, meaning that everything comes from him. He's trying to show Moses his sovereignty in everything.
yeti wabwelela kububwa metu kuyanga na like story chapter 3 verse 14 tukuona kuti Yehova akumutu kumose kuti akatuluse apita kuhibu kukusa na Israel ya ndipo kakuwene serapangu zaje ndula mwilo waje kuti yeyo ndiye mwini wa zitu zonse.
Tell them I have sent you. They will hear it.
Chifaya kanango muzo kuna kukawa uze kuna kuti atero kukawa uze kuna atero ine ndine ndipo azangu uze lazamba.
So God is speaking with Moses that his name is Aya. Now here on New Testament Jesus is speaking with the people, the disciples, with the band of the people that I am. That name in the Old Testament is also seen in the New Testament. This shows the oneness of God Father.
Njenu mukamaona mbuku la Exodus mene mungu wa kumutuma Mose kutu ukawa uze anu kutine njine mandikuma niko zila lomwe lomwe kutine njine tukuliona mbuku lomwe tuke yangana mbuku la Yohane chapter 18 Yesu Kristu akuwa ya kato aje kutine njine niko nukoza kuona kuti mawa wa akukawa nesela kuti mungu ya mawa njine kutine njine njine kutine njine njine mungu ya mwesu wa mina kuone gira njine 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 njine.
Why John is speaking, why Jesus is speaking this one in chapter 18 of John? It's because that it's chapter 1 of the same book of John.
You know, in Jifajan, yes, we can say that we are going to be in Johannes chapter 8. You see, in Jifajan, we are going to chapter 1, chapter 2, Johannes.
Let us see the oneness of Christ, Jesus, and God that they are I am.
Ndiye gadeni tuonele ribozi umozi wa Kristu Yesu ndi Mulungu kunena kuti iwowo ndine ndine ndine.
Verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made.
Pachiyambi panali wa Mulungu zonse zinalengedwa ndiye ndipo kotanda ine sikunalengedwa kanthu kalikonse kulengedwa.
He is speaking about God as the way from the beginning, and is God, the way is God.
Jebu akukaonetsera mawu amene analipo kuchokera pachiyambi wa Mulungu ndipo mawu amene Mulungu amene mawuwo mawu omwewo ndiye Mulungu.
So let us see how if there was God is among the people without changing himself to the or revealing himself so that the people can see him what happens.
Ndino tatiye ntionele limozi ngati kuti Mulungu akanadzikumbulusa pakati pa anthu osakhala kwa ukuwe osakhala mthupi kuti chikana chikanji.
This man, that was the true light which lighted every man that come up into the world, meaning the way that is God.
But let us
see what a man will
see.
He was in the world, meaning the way, meaning God. The world was made by him, it is the creator, and the world knew him not. They never recognized him.
Here we see how the world fell.
To know God,
recognize God while the world was there.
Here the world was with God, but the world never recognized him. Which means the world will never recognize him if people not praise him to will reveal him so that the people might see him.
Anatisanguli kaya kwa kalamu tuvi, wonga mundu, ndicholinga chinena kuti akafikira kapena kuti akazionesa kukuru amene ndochimwa chokuti akana ndiye chikhululukiro.
So we saw that the word is God.
Yedu tiona kuti mawu ndiye Mulungu.
And the word made flesh, that is Christ, that is God in the body.
Mawu anasandilika thupi amene ndiye Yesu Kristu amene ndi Mulungu onekera mthupi.
Now Christ speaking with the band of soldiers that I am he.
Jeno Kristu uja akukhala kulesonono ndi gulu la asilikali lija kunena kuti ine ndine.
Now, because the word is God and Christ is God in the flesh, when he answered them, I am he, the word is spoken of the word had more powerful to let the people fall down because they are sinners and weak.
Ndi popeza mawuwa ndiye Mulungu ndipo mawu adasandika thupi anakalankhulidwa anakadziwa anakaza kukadzifotokoza kuti ine ndine kusenza kuti amazifotokozera ulungu wake nthawi yomweyo umulungu uja unakachitisa kunena kuti ukamwaze anthu aja kapena kuti ukaa zinthu sachinena kuti aona Mulungu kapena kuti amva mawu ene na Mulungu.
It was that way I am he that makes them to fall down. That is the power of God revealed or shown to the people.
Ndipo ndi mawu aja onena kuti ine ndine amene anachitisa kuti anthu aja akagwe pamene kuti mawu awo ndi Mulungu ndi ali ndi mphamvu ndi amene anakazivungulusa pamodzi pa anthu kapena kuti anaonekera pamaso pa anthu aja anakagwa chifukwa cha mphamvu ya mawu awo kuti ine ndine.
Number two, if God is speaking to the flesh, the flesh never recognizes it but will fall down.
Chinthu chinaso chachiwiri chomwe tichiona apa nchonena kuti ngati Mulungu atalankhulati munthu amene ali mthupi munthu yotosanga mzindikira iye malomo ake amagwa.
And you see that the flesh never stands against God, it will always fall down because God is more powerful, is very sovereign.
Ndiponso apa tiona kunena kuti munthu amene ali mthupi kapena mthupi singaime kutsutsana kapena kulimbana ndi chifuniro cha Mulungu kapena kutsutsana ndi iye ayi chifukwa Mulungu ndi Mulungu yonse iyeni pa
falling is a sign of losing.
Ndeno kugwa ndi chizindikiro cha kulemba.
If somebody falls, it never means that he is succeeding. No. So Christ is the winner always, is more powerful and is very sovereign.
Jeno Yesu Christ ndio kuonjisa nthawi zonse ndiye ndi wamphamvu ndipo ndi wolamulira.
Now when you are preaching this Christ, let the volcano appears, let the shakings appears. Let the people fall down and start praising him against you because you are speaking the sovereign man that is more than any other nation.
Ndiyeno ngati mutalalikira Yesu Khristu amene muyembekezere kuti mafuta adzakhalapo chisokonezo zikukhalapo muyembekezere kuti anthu sazakondwera pamene ambiri adzadzuka kuaaa.
This is not a friendly message. It's the message that divides, that shakens, that makes an erect fall down, that makes people to raise against the gospel and against the preach that are preaching the sovereign message and the singular one.
Uwundu suthenga wa macheza uthenga wonjikiza wonjika wanthu ayi uwundu uthenga umene umagwedeza anthu uthenga umene ukhalikidwa anthu ena adzadzuka nkuyamba kutsutsana nawo uthenga umene so uthengawo ndi wopatulika ndi wapaderadera.
Let me talk to you preachers, mind your business, know the message the Christ whom you are preaching, and if you are preaching this singular message, no time to pray with the bird. Not trying to pray with the way. Be specific. Be serious on that. Preach Christ in season and without season.
Then Mafuna would be the same about Magamaka in the school. Kulena would cut a chair, but you didn't put it together.
Into the hands of God.
akugwata jamulungu
if God is not with you expect to fall down always because nobody will stand before God if it is not God who enables you to
ngati mulungu sali ndiwo yembedezera kuti ugwa ndithu chifukwa kulibe munthu amene akhoza kuima ngati si mulungu mwini wake amene wachita kuchitika kuti uime
God always speak unto his people
mulungu nthawi zonse amalankhula ndi anthu ake
but the God that are not his will always fall down so they will raise distress they will raise noise because of falling down they will start quarreling against the Lord that are preaching the real gospel.
Ndipo kwa iwo onse amene si ali ake akalankhulungira akalankhula anthu amagwa m'malo akalankhulira amayamba ndi kuchita phokoso ndi kulankhula zosakhulira kunenera chipongwe uthenga wabwino.
May God help us to stand because if it is not God, then we are falling down.
Mulungu atithandize kuimabe chifukwa ngati sitipeke kutithandize kuti fetime.